Kumbwe la babu Edo wa kumwembe Wapia shabaraka Sikia hii Chapo maneno simukuki Ila yanachoma sana Punguzeni Chapo maneno sibunduki Yanaweza uwajama Acheni Chelewa kazini Kisa njiani foleni boss Maneno Nimechelewa kulipa kodi Mwenye nyumba ananifokea Maneno Sawa nilikukopa rafiki Na ukanitangaze Maneno Nimechelewa kulipa mchezo Ndo unishushe jina kijumbe Maneno Topambana kufanya muziki Ila jambuzi uchwara kukicha Maneno oh, oh. Nashanga binadamu hawapendio Kuniona nipona matajiri Nashanga binadamu hawapendio Uniona sasa nimenawiri Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapi
Maneno
Mnajisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama mafili Director Chado Eyo solo doctor Guitar Champion Sound
Wanasema sana Shepu yangu ya uturuki Inawahusu nini
Karima story, my mother wa Jesse
Wanachonga sana Eti natumia filter Inawakera nini
Nanama boss, wapi ankotiki
Jenga kanyumba
Maneno
Eti ya jenge ana nini
Maneno
Kachwa na lebo kayumba
Maneno
Hana ata senti ya msini
Mujaku DC
Nikipendwa nikanenepa Wananita jibonge Nikikonda wananicheka Ilimrati tuwa nibonde Nimakosea nini Sherie
Wachambuzi nja
Balingi nini Sherie
Po brand Isa tambudo tomagari
Nashanga binadamu hawapendio
Aristote
Kuniona nipona matajiri
Kamage the big boss
Nashanga binadamu hawapendio
Wapi mzenji Zanzibar
Kuniona sasa nimenawiri
Freddy Bunjabay
Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapi
Maneno
Mnajisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu
minyama
Lamata jua kali Kiche bite Wapi mama koku Salimie sana mwana Miss Katembwe Mzee Nyerere Tuna testi ye
The Mix Killer